Enshangwe enshangwe mambumbwe aliamba ikaofela ko mluteleze maali za zila kacheno. Selina ko yauna ya kutona hamoho mi yami amhera kina maana lisa ya lateaka inikai. Ko mluteleza angashangwe mama za zi aviki. Kacheno ki lavulalu. Eni. Ki za zi lavulo vangui mwakweli ye. Ya vu super masri mosa 2025. Miki hola yari shumi ngui haina ni mizuzu yari shumi peri yese love hile kuyona. Miuka vahamoho kuisa hola ya pili ya msihari. Yensha. Hanioni nosi sinakami tani nzi nivomrika ni minivu na nikone kwa fasi baka saa kumi zusa. Amo cholo ni kumi amuhela mwana koni ya chwale.
Yeni shango mizuhile chwani. Wami amu hira ma programu yao nasizu masajicho. Mi yami amu hira ki nasutupi. Ndombe tona. Yamlungu. Mi mwema utova. Mkuli mutova. Lutova amu ma programu. Sinakamita. Ye.
Mwava amu hira and then what?
Hmm? Mwava amu hira and then what?
Namivuza hui mwava amu hira and then what? Mwavamu hela and then what? Mwavafanyi. Mwavaswale zini.
Kalaba yoru kaya. Kalaba handelwia.
Encha ngueva Terezi. Kina koyalu na yaktona hamoho. En. Min sepa kuli mzuhile hande. Kaufela komlu Terezi. Mwana koyachwale. Ni kuna ni tava yeni vataku anzivi kapani kaifumana fa makepe tava yani ni haike hape hanisika itali makwa makepe kono ni vataku tuwa kulivaba vatamiwe vatamezwini
vune
baba vatamiwe mahavani kiva ACC kiva anti-corruption.
Wana mko.
Eh.
Ha, basika atamua.
Eh, baizo olongiwa fela.
Niva longiwe.
How? Baizo olongiwa isi kiva anti-corruption. Baizo valonga marimota za vona. Nikuva isa kwa stocks.
Hmm.
Yeni. Hamzivuli baizo olongwa.
No.
Mena moto le.
Mkaukantea nisika wala hande.
Oh. Vaizo longi wandati.
Isiye mkaa wala hande tabaze. Kikuli na mko kubonara kuli ina ni mashere ni up to 1.2 billion. Kubonara kuli mwendi kili koloti, hapo kubonara kuli mwendi company yao haizamai hande. Amka watisisa mka alifumana litabaze yao.
Chwale esitava kia kuli suspension yavo na voko shiva esine ile kwa leba.
Mm-hmm.
Kwa leba vaizo ifumana kuli.
Vaizo ifumana kuli naisio nisikaza maile ni mulao.
Yes. Kapa?
Halu, neva kumane ne hile kwa nikuwa kutari bonara chwa wabatuba. Kona kuli, kuna ni mashere natolika na 100 million.
Aya zize.
Eneva isize maangola. Zao, lizeo, za kweza lipukeo. Kona kuli, kiyo nena tisize kuli, pazwisi wa msevezi. Ni kono haba toba tisa, haba tofu manakuli nevasikala te afera mlao kapa linzila za kampani kono hakuna buli angeli na bwebukile wafumanwa
kono sina nuture kulikuti va board masherengi eneva yeze approve hakuona masherengi eneva yezo lumela vomlunga
Wana ukona ku board itaye nene yeze approve masherengi afikita ka
80 million.
Yeni bwana vaisi 100 million.
Ke 100 gapa ke 120.
Yeni 120 money. 120 million.
Something like that.
Yeah. Kona kuri kuya kabona ne babata kwa kufa bakensa kuri kuti nekuna ni deadline. Chole neva ankufa board ni elie haa kuwa alaba. Kona kona basa ine la mashire ni yao.
Kole hae.
Ye. Yeah.
Katusizi. Alusa ziva. Kona luka utwa. Kakuli nilita skuru tuwa kuli vaizota meruangi mavan. Kuna nilikande mapepa, chale pampiri yaani hanisika ifuma na karena.
Pampiri ifi?
Yaka chenu. Yadhe na mibienu. Kona mokuinzi story yani. Halo wane. Oh. Kiefa. Yao mote. Habe nena avale kuri unani yona. Kie fa pampiri enzero kuvata. Alvani. Ni kwa nangu livata amirwe. Va anti-corruption commission vaizo vatama mavani. Ni vava mivava lalu. Kwa nakuli. Ma allegations ki over military fuel scandal. Pili wante nisi jampa saka. Nituzi jampa saka. Marizazi mwane mwane nienu. Nenu utuwa mfutu mai. Sasa enu utuwa silamu. Okay. Kona kulirikande rivale hasinachwana. Kutamiwa kwa yana ali yomuhulu wa company ya National Petroleum Corporation of Namibia yonayezi baha wakana mkuo kavu kuswani Ims Mulunga ni vavangwi vana sevezanga nivona vakuluveru wakuli vakonle kuva ma broader crackdown mazivakuli anvalas laws anvalas kuwa kwanu nimi na mteni makutoloka.
Sio mswa nila kumata.
Sha?
Mswa nila kumata anga kuna nive anga matita wazamina.
Hapa ina nive mani?
Yeo kitaba. Ya msa na kuziwa.
Hape na niveme. Ime ni vikeni. Mutolo kefe ya postengela. Hewa mzivi broader crackdown umuvuliri.
Hani zivi.
Hamsa zivi kini.
Amuzwele pili batu ba teleza. Mulata hulu kuluana.
Munitolo kere kuli. Brother Craig Down King.
Kiku idea mali mfi. Mwema nfi ya. Ako na kweza. Kama
hivyo
ya la chwalo. Ayutuwa hali handi. Ki brother Craig Down ya.
Hao. Yawa wabata miwe.
Ugo ya fa ko gine li batamine mata sal patisiza zetuna ka pasam la wa patisiza zetuna ze soli kweza ne kimo se chom tuna ba soli kweza ba ba anti corruption
okay kona kuli Baba ngwe baba konle kutamiwa ni vomlonga ki baba veli ni vona vene bali vavele ki vanamko vene bayenzi maritulo ze pahami me yomungwe wavune yaska zivahazwa kale vose vwabu eva anti corruption commission vo Josephina ngitwamata vakonle kufav paki kwa kutamiwa kwa bona vatu bavane va mavani Me vaikedze kakuvelera kuri vavamwe nivona vakatamiwa ripatiso hazazwe rapiri. Kona kuri kutamiwa kwa vavane kutile kasamlaho ripatiso zene konle kuvatengi maritava zetu na ahulu zavuri angerino kwa kampani ya Namco. Kwa kampani ya Namco. Zeone zikon le kuyezi wa kiva commission. Kona kuri vava tamiwe, vatalimani nilikoto zesu wana inge charges under the Anti-Corruption Act of 2003. Miri tavazengwi zikako na kufiwa kasamlaho avune wavona haseva yemi mwakuta. Mivongi tuamata hape vavule zikuri va Anti-Corruption Commission. Vasweli kuno vatisa tava ya kusevelisa na hamoho ni va asset forfeita unit. Hamo chalo ni va commercial crime investigations unit of the Namibian police. Nevasika vrelama vizo vava tamire kono ni hakuli chalo. Yana azama isa supply and logistics. Ma company ya Namco wama vizo a Cornelius Cedric Wilmes hamo chalo ni anali finance executive Jennifer Hamkwaya nivona ne vakonle kuva maritava za masherenyi amangata alika na mamillions ana akonle kulateha kwa company ya Namco mi vava pakari tavaze bavulera kuliva anti-corruption commission Ne vakonle kulondo tsa masherengi ya kwa kampani ya mutu ya pepwa. Ni kampani yo ne vakonle kulondo tsa kuva ya mutu ya pepwa ni mutu ya sebeza kwa Namco. Mi alimu mwe kubava tamire kukuluwe wakuli ne kukonle kuyezu walipatiso za masherengi. Kwa masherengi alika na 300,000 kuti nangi wanga rizazi ni rizazi. Miyomu mwe kubava tamire kuti ye nana ako nile kulifa motkala. While another suspect includes the payment of a vehicle from a Namco beneficiary. Mtoloke. Inge nisikari anga nisikari litavani.
Uli anga nisikari litavako?
Ege mtoloke.
Wanara kulikuna ni mota. Yene elekezu yomungi kubona.
Includes the payment of a vehicle.
Yene.
from a Namco beneficiary.
Kuna niena yena afiwe mota. Kuna niena afiwe mota. Kuna ni mota enele kilwe. Nikubonala kuli mota yonele kizunele kilwe. Ki mtu ya veleka mama kampani yao. Ya Namco.
Okay. Kuna kuli halutaha kwa tavaye ya fuel supply deal. Vama kande va utwisa tavaye kuli. Vena vatamirwe, neva konle kutamiwa kasamula hu alipati sozene konle kuvatengi. Mwa fuel supply kwa kampani yezvahalaka Enercon Namibia. Hamocholo ni Irongo Petroleum. Kuti vuveli vama kampani yao. Na konle kuyeziwa liquidate. Mwa kuta ye pahami kweri ye ferire. Kuyeziwa liquidate kweza chwani. Ferisi wa kukwari wa.
Ne kukwari we.
Okay. Kuona kuli vuveli vama kampani ya ama veli ana kukwari we. Ne akolota kampani ya Namco mashiling alika na 381 million Namibian dollars. Kiku ya kama pampiri azwelezi kwa kuta. Ana avonwe kiba makande. Miba makande, masri mosta 2023, nevako nileku vihakuri. Va board ya Namco, nevako nileku kalari patiso. Kwa masherengi alika na 300 million Namibian dollars. Ao, na ma ona makampani na ma kampani ona ye ya Enercon hamo cholo ni makampani amangwe amaveri ana seven sana ni Enercon akwa mkunda ke okay, lazwela pili ni likandele eni kona kuli okay, central to the Enercon saga was that. Ari. Nimi siye muna wa smarisipi.
Mwye kai.
Fande.
Kuyo yezani.
Hii yezi nisuri kumivuleri saha muna alavi.
Kupona ala kui mwibata kuwa tolo ha.
Mutolo keko. Central to the Enercon saga.
Kubonara kuli mbata kwa. Na mkwa na kunivuwa kuli. Mkwa na kunivuwa kuti mbata kwa yafande.
Mwenda mlati kukandeka ni ina moska. Kuli esi kumi. Kumi vudere la kuli monitoro kere kwa hamvons kwa msaisi.
Ya mwiku msanga chua na mina. Ni nito nisikuwa sa mina seo.
Ni eze chan. Niyeza chani.
Aluzivi ita. Aluzivi.
Hamuzivi.
Amuvo yakuli central to what saga. Kili nzifi alizwe la pili. Kubula kuli haunze nzwela pili zasi tangu sa Unicorn. Kili nzwela nzwela pili leo. Kili nzwela butoku wa hulu.
Ok, kili nzwela nzwela pili. Ok. Ok. Kona kuli. Piri wolo potere misika, nikato zwela piri nirikandele. Yen.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, and I don't know how to best get people to hear about it.
Simon, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the I.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
So not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You're the person that does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in Parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before.
Mm.
It's not something that Namibia has not achieved in the past.
Mm.
And it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Enchangwe milwazwe la pili kona kuli luseri kutalimarikandele kwa mababa vene batamirwe mavani. Kubani baba inzi kwa makepe, nisepa kuli mkonde kuipone la vona shangwe hane baba longa mamota yani. Yes, kwa nengea mapokola. Ba Anti-Corruption Commission. Okay. Kona kuli... Okay. Kona kuli kuluvelwa kuli kuti va namko kapa vene va inzi mwali tulo ze pahami mwa namko nevazwe zipiri kufa ona kampani ye oli fuel ki oli kata en nevazwe zipiri kufa ona kampani ye oli ni haike nese va fitelezi masherengi a oli ene valukela kufiwa. Va board ya Namco en Namco Board of Directors sapiri kuna anifone va konle kukwalola muzeko ma Prevention of Organized Crime Act yeo oh okay. Kasamla ho akufa kwa oli ni kuyaha kimandu ni kuyaha mandu kuva sisole sana mibia kari 8 July mwasiri mwasa 2022 kimanyo okay. Kona kuli aki manzwi ava board vene vavulerera vomulunga kuli nokonle kulumerera recommendation yenezwa ku Olivia Donaski kuli Namco ikone kunga ma assets mina mike ya mina muinzikwa
kili luo
okay. Kunga kungari luo za kampani ya Enercon zeo nezifita fama sheringi alika na 53 million Namibian dollars mama circumstances ono ziva kapa ono lukera kuziva all negligently failed to establish that okay kona kulivomu longa na bafirwen recommendation ya kuri muongeri luo za kampani ye zefita masherengi a mifalu utwa kuri vomlunga nevasika yeza chwalo ne haike nevaziva kuri vasonela kuyeza chwalo kono nevasika yeza chwalo mikuti nekusikava ni vupaki wakuli kampani ya Enercon kiona ye riluoze zene zivuleriwa kiza Enercon kavu niti kapachwani aone elimanzwi ava board ena bavulelela vomulunga masimba sa 2023 me kukulovela kulikuti enacon pretended
neva promisa kuli
okay neva promisa kuli neva alexa rivakazeo alzivikuti rivakazi fize zeo kuti nesi zavona mifahalimu akupumisa fo kuti oil supply contract yavona niona neri teni mateni mo kona kuli okay I think nizofira kwa litavaza ena kondize ngata zemina
hamwe
okay Kona kuriva enakon, kuti nevana ni tumerelano yeterere ya kukona kufanga oli kuvasisole sana mibia ni kukona kuyaha. Kuyaza renovate kikuyaza, chani kikuyaha?
Kikuyaha sincha.
Kuyaha sincha rivaka ko oli yeo iveiwa. Kona kulikima storage infrastructure. Miwa kengsa kuli ona kampani ya enakoni neko nde kufeliswa. Neli kampani yene telezwi kapene zama iswa ki businessman Victor Malima ni Austin Elindi. Mi kwa mulaho ne kuziva hala kuli. Vene vali ma shareholders. Neli mutu ni munyena hae Peter ni Malakia Elindi. Kona kuli mwana koni ya chole kuti vala tulakuli kuna ni mafosa eneva ezizevona. Mikuti kuleka kwa oli, kapatumelano ya kuleka oli mahala na mkoni enakon. Kiona ene zusize, kapa kiona ene tisize kuzusa kwa mulunga farm service wa highest remorses ferire. Mi kukulovela kulikuti kona mtomo walipatiso za vuvango kize sweli kubatisiswa. Kuyaka ringolo lana konle kufiwa mlunga la kumzusa farm sevezi. Kuti mlunga na konle kuyeza approve $53 million Namibian dollars ya kona kuleka.
Kulumerela.
Nakon le kulumerela mashering alika na $53 million Namibian dollars kuti kuleka riluo za enakon kari 8 July 2022. Ni haike nekuna nilipila elo za kuli riluo zeo mwendi hakiza kampani ya enakon. Yeni. Amasika nitoloki la recommendation.
Recommendation ni ki... Muto haeza recommend eni livala linzwi masilosi kono liteni nikali hupula nikamvulela zono
ok sina halu utwile kuli recommendation ye neizwelezi ku yanari commercial manager wa Arvizola Olivia Duneski yo sasebeleza company ya Irongo Petroleum kampani yao kuti ese konle kuveiwa mwasi vaka sakuferiswa kiva namko vakengsari koloti ze skarifa.
Ok, kwa nakuli, Donaski yo nakonle kueleza, nakonle kufa kukelezo, kikelezo.
Oh, kikelezo.
Nakonle kubaeleza kuli.
Ok. Kona kuli ningolo la kuzu sa mulunga msevezi, nerikuluvela kuli enakon, nevaizo ikeza misrepresent. Kaku babu wanavenyi va kampani yefa mafula, hamo chwalo, the infrastructure it perpetuated to sell. Oh, ni nilika zeneva kuluvera kulekisa. Zeo neri zavarikolo la sisole sa Namibia. Misrepresented.
Zai. Kona kuri bakonile kwizi vahaza ikamu kwa wavupumi. Kona kuri bakonile kwizi vahaza kamu kwa wavupumi. Akuri vati vapumile ni wapuma kuri kampani yeo kiyabona. Kantili kazeo hakizabona. Kona kuri vahizi vahalize kavu putereli.
Eni. Kiri kande ni kamu sorry. Okay. Kona kuri. Maindu kivu pita vavasari ya hiva.
Hello.
What?
Hello.
Hello. I'm not even looking at the look at the look at the Kalita Vazazanto. Look at the look at the Kalita Vazesa Concuto.
Then you open a quick one, Peter.
I'm timid. Look at the look at the Kalita Vazesa Concuto. Antifoni nzi mapokoto wana basuri lita basuri kwa.
Ok. Kona kuli lingolo leliswana. Lizwela pili kuvudera kuli. An internal valuation. Yene konele kuvaten kiva Nesta Shefeni and Michael Aipanda. Kuti na isi na avu pake hande. Kuli dekusi na avu pake vone vusupeza kuli. Ona kampani ye. Ne ingoli sizwe kiva Engineering Council of Namibia. Shefeni ki executive wa Engineering and Technical Services wa NAMCO. Mi Aipanda ki manager wa division yeo. Mi va board vakonle kukuluvela kuli mulunga. Na konle kulumerela masherengi alika na $53 million kukona kulifiwa. Inge kusina lipatiso zine konle kuvatengi. Kapa kuvazivisa simuvuso. Vakengisa kuli masherengi ya ana alifile kima sherengi ana afiterela his authority.
Kona kuli mata hae.
Yes, mata.
Kona kuli na afiterela faferela mata hae.
Eni. Ensha.
Ensha la patu hile.
Lozo hila mzuhile
chwani.
Aruteni.
Yen.
No France.
Sha.
Mwizi ni wama yao mwotimuwa.
Yen.
Kima nyalo wa mapoto wawo. Asika alobola.
Na mwile skulu kaya olobola.
Mane nikafoni nina hapa mutonga ona faa. Anika azofa moya.
Kimanyalo wa
mapoto.
Na vile skulu ukayolo volo savatari kumu. En.
Kajiko na kabango ni nukutena kwa mfamu ya kuli. Nanyalo mninyalo makabango.
Kimanyalo na vile la zeo.
Esi hawa puliranga itababari baranga. Zipa upulido baranga.
Nalikuvana ni vile kutinyalo.
Esi kona mba inezi bao. Hawa puliranga itababari vala. Kona kuli. Zitava kuli ya vatubari vea. Minami pulira maari vala.
Esi kona.
I
want to analyze this thing very analytically, perfusely.
Okay.
State-owned enterprise, state-owned organization.
Here I come. I continue. Nisez kakai, okay. Kona kuli, va board, va kulovera kuli mulunga, na konde, okay, eni vorezi. Na lumeredize kulifa kwa mashering arika na 53 million, au na fitelera mata ahai.
Na fitelera mata ahai.
Mikuti nekusina tumererano mahala namko ni varikolo la sisore. Kapa tumererano ye amari luo. Zeo kizene zingozwi mari ngolo la kuzusa mulunga msevezi. Kutine haike transaction luka na kuivudera kuri.
Litifo.
Ne haike kuti litifo ze nezitilo fera eventually collapsed. Vana mkone vapalezwi kukona kufumana masherengi ya. En mikuti vasazwe la pili kufa mafula kapa oli. Kwa rivaka za sisole. First quality. Kona ulivafanga first quality on high credit terms.
Yeni, kili tumelano za sikolo tesi. Kuli, munuwa ufachwane, lunaluka na mifachwane. So nenge, avalifanga mezi. Esi vato valifamezi, nulifamezi kakweli. Kona kuli valifamezi, we are also paying on high credit.
Aha, okay. Yeah. Kona kuli onaye high credit, kio onaye vapala kalo yetu na hulu kwa kusava ni mashering hande mwa kampani ya Namco. Kampani ya Enercon Namibia ni close cooperation ya Irongo Petroleum. Nesikon le kukwaliwa kweli yeferide. Mizikolota masheringi alika na 381 million Namibian dollars. Hakopanyo akaufela ona kwa kampani ya Namco. Kuona kudi. Makampani ya maveli yako nilekwezwa liquidating akolota Namco. Nga sika kuona kudi first koloti sateni. Vo deputy judge president vo Shafimana Oitele. Vao nevako nile kufita fahamu lelo mwa kweri eferide. Nevavulezi kuri in terms of the Close Corporations Act and the Companies Act, the Namco subsidiary is entitled to an order for the liquidation of both companies after they failed to repay the fuel products they received. Kwanakuli Austin Elindi, wa Irongo Petroleum, yariye na munga company. Kwanakuli kie na sole shareholder. Mi hape kutine lead director ni shareholder mwa Enercon Namibia. Mi kweli ya yowa ya Srimosa 2022, Irongo Petroleum ni Enercon kutine vainzi maskoloti se silika na 23.5 million Namibian dollars. Mi skoloti sa close cooperation ni Namco. Neskon lekwekeza kuyofita mashering alika na 215.8 million Namibian dollars. Hali oke nanga trimosa 2023 kweri yari atamani. Mi kuti hali ofita angama kweri ya November trimosa 2023. Skolo tise neskon lekwekeza kuzoma 215 million kuyama 266.7 million Namibian dollars. Meva Enercon neva kolota Namco mashering alika na 39 million srimo sa 2023 kweri ya March kapa kweri ya tamani. Mi hali ofitanga November 2023 skolo tisa Enercon kwa Namco nesesi ekerize kuzwa ma 39 kuyofita 114.6 million Namibian dollars. Konokutin hakuli cholo matu merelano kone vaizo konkiseza kwa kuta yomu mwi yanari director wa Enercon Victor Marima kuti naizo latula, naizo kanana disputed.
Kikulatula.
Na hizo lato wakuli masherengi au?
Hanyeza.
Okay. Na hizo hanyeza, yes. Na hizo hanyeza kuli rinombolo ze kapa masherengi ya kuti na fitelelizwe ne kunani pitelezo mi naska otoloha. Kona kuli halutaha kwa kutamiwa. Babele kiva Anti-Corruption Commission nevaile kwandu yavo mlunga mwanu Maclean Venduk kutili hola inge vasika tamiwa kale vo mlunga mavani kona kuli vosivu avu sa mapokola vo deputy commissioner kaona shikwambi mavani kutiseri kuvulele lava pampili ya makandeye kuli mapokola hava na mata akukona kuvulela sesingwi faritava zava Anti-Corruption Commission. Miku ya kama nzuya vona ni mavulezi kuli kubona fela ki muzeko wava Anti-Corruption Commission. Luna haluna lipatisiso. Vanani vava vati saritava, mi vanani nisivu wavui. Kona kuliboshi kwambi, nevasa kone kufavu niti kapa ye na yanali yomhulu wanamko, managing director, ni vava ngui vava konle kutamiwa, neva inzi kwa police station. Kona puzene nivata kubozono na ye kuliva ACC hava tama, vaisa angaka hivatu.
Halo zibiko di baba isa kai. Mwendi vana nistokisi saba na kubaba isa.
Mwendi. Kakuli voshi kwa mi bavulela kuli halu vereksani ni va Anti-Corruption Commission. Luna lutalimana nilipatisiso. Milipatiso za luna za chinchana ni za va Anti-Corruption Commission. Misi vwavui wa namko utara hoveka maavani na avulezi kuli mwana koni ya chwale. Kuva vava tamire hakuna yali muvereki wanamko. Mikona kuli company haiyo mama yemo akukona kuvulela sesingwi kwa marikoto kapa muzeko oliteni makengi sakuli vava sweli kutari marikaze kiva mulao. Mi uzazi pili kuvelela kuli we assure our stakeholders, partners and the public. This matter does not impact NAMCO's current operations or business integrity.
Kona kuli kikuba kiku zivisa kwa sichaba. Kuli likakafazeza hezi zeo. Ali satalisimi sevelezo ya NAMCO.
Okay,
kona kuli lubulelanga ma state owned enterprises kapa state owned organizations. SOEs. Cantankulously chaotic. Ensha.
Muriwa ACC bala ma holding so zawana.
Kona pesa azimi for chwali.
Akona npe chwalo. Vatama ni kuisa mama holding sozo na alite na mapolisa.
Mapokwa.
Nchwale sisi eza la sala kikuli. Hai baba tamire vo masule. Baba kasisa mwa but it's my special sauces, my special sales.
Kuba isiwa.
I like the money or now I can have mobulwa. 2 days was cut and wakare. nikuwa wana kuwa mkwanu kande mwateni mbade mwendi malo valo ateni akia mama kia ma, maseo za mamu ya mungu mungu pilaru na mwumasoe kima soya mwendi mwana kuna mwateni mbeta nini kakamu kazi mwateni mo
wako likuwa nikuwa ya kuwa mwumasoe hava tomi kashiza fila mwateni amuyo kenanga fila mwateni kiyongi ndia famula mpili ya kumilu melisa
Deke na tamiwa bo bo flash.
Nenkira matamiwa. Kona hamzi paka za stocks.
Eh nenkira na tamiwa. Neni ma 20 okay man. Nge neni ma 20. Ya webe kwa mulao kwa.
Mm.
Neni fuma neni kula ni swani le kile kwa mumucha. Kale sola yo neho pula la kuri kia bushori.
Mm.
Mm.
Found in possession of a suspected stolen property.
Mm.
Eh, ni kwa na mwadu wana vanina tewe wako, ripeto niyo maseozi.
Huh?
Ani ofita kwa ina kwa sabani sama tolongo kwa ale, utangwa wa pili. Na mani kutoma pole sabani, vavani sote za vali. Na yeye, la musikuma nisa mwamani utoko li.
Kulibasike wa misa mwamawa. Mwaba sotezo. Basike wa misa kwa masoto.
Kwa la kwa Ili pula kati ni puto na kwa kesa ima waka kuzari puto wa tangi mo.
Hmm.
Tadi wana kuli muzwa ka imi na zeni uko kwa ngoma eni, wongi tuma mazwa na haki umu wana kabawa ya Mane kata uto ina hau kaufini na zeni lake mwone chile pake njipira Tere kwa ito za kutajua hako na kuli mawe ba isi sivana ni maa hoti kiso za wana habana Ise zara sara kikuli, haba batamine, baba sepawa Na upula kuna nyungu na matamile wa immigration nifa Na wakaa mwisa mwama holding so zi mwama na criminal Zi mwisi zi mwama office sa mwami Aizi mwama mwama immigration mwama mo Kipa mwama atamezi Kwa mwama 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 hili Kwa mwama na yababa tabamu polisa Mpolisa atamiwa Hama mwisi mwama criminal zi wati Vamo isama na vamo vatela kwa kupira simbombo.
Hmm.
Kumovea ni makrimi na wangani vamo ulaya.
Hmm.
Hei vamo ulaya. So nebo wana vama ngama shera mangata ngata vama kopani ni nito niru na vama sule vati. Wana vama vati ten special. Hei na vama iperi fela. Sane kona zarita vazeo zarito longo. Ama pera chwa tipo hiyo na maazi ya kila wana la kumbala wate ni mjena nzi kuri kisi ya za kuhira Kono vove nani nivo jobu Aa vanyo nga parlamenti ye
Vai nyunga
kwa ni mai never so tabia kwa kwa msingama parliament of proceedings za wana za kwa parliament. So tasa kwa ukiwa kwa 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 tabe ya ku mwafrika na nipuwa mwirimu ya kuli mani mangu matako ya ave mwetereli kami maoposhi ni pati ya kami ya kona kukopana haa moho kuli babu pe pati ilimu ya izi strong kapa nikuwa pati ilimu ya izi strong nikuwa sabi ya maave maoposhi ni pati at least na ava izi 6-5 kutuka mamuvo nisili paru ya niteni fa kono chayo maswate ni kwa kuli wanata wenye mbulezi ya kuluwa ni la mweteleri ya kuli mwenzi pati ya kataiwina nina nive president kono wala waiza nge mojobu mkusewezo wa suwele maparlamenti nani sepo ya kuli wangata walita wazabu ya ngerino zizi para kuferelela kama ziferelezi kuli mojobu baka maiza ni lataruli ya lelezi kuna mwambada maparlamenti wani ministers. So kona kono ya kayo mateni mbaparamete. Hei, nichwela taba ya namu koyo kikini taba ene ruzi wakuri taba ya kayo rote kare.
Kia kale.
Hei, nichwela nise fire mwini nise viri mwa matasa akapa makapeni. Ape ni taba ya meni komoki sana ki taba ya ba NDF. Namibia Defense Force, ki ministry.
Hei.
Ki ministry kanti kini ministry ye ya NDF haisa zoma scandal wa corruption
eni baeza operate inge kuliki state owned enterprise.
It is
Mexico no na yo
no it is
it's not a state owned enterprise it's is a what? Ministry
ki ministry
ki ministry it's not a state owned enterprise. Kapa kina may be a defense force. Kuliki ki it's there on its own. Nam DF kapa dulka visa kurin. It would make sense kuri. Kon have of money hamakwe za lizi supply ya fuel. Such things, why?
Kimu kwa fela wa kuri and la tukupele la kazengata. Fama fa. Yen. Kono likakao fela likariwe kimasole. Kono poni fela fo.
Oh, kia ni wana kumu ya.
Nini, kono kuli likakao fela likariwe kimasole. Na muka talima na hava kuli mutalime kamba ki ikuli yalu na defense force kia inyani. Kuli mwe ma defense force neve ya China kapa mani mwendi wa China wakuzembe chani wa American wa Russia kwani kuliki defense department yiba viza kuli kakuli kwani vai viza kuli ki military industrial complex hawa kilitaba.
Likaza
defense esiki intelligence yao kili tabaza ipatile
hazilo yami
hazimiyami zeo kakuli ministry ya defense is not civil
bati huko ni chono bo France mana alama siwanga budget every year budget ya wanaya zivahala kata budget ya wana ya rasiwa kwa muso kwa kutabulisa kutabu na budget budget ya wana ya viwanga kwa kivu kana chwale taba ya kupata ma profit au bakapa za NDS ya eza kwa mu vona sokola ni ma allegations of corruption mukubona mai vona ari bakala kuri wanata bali to forces bali basi baipata kuri eh ni zalu na ipeto kizaza alu basi ko ndo 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 na kizaza sore ari kuvuziwa
ni mise chwana mka uta America haika vela kuri defense spending yabon is equivalent to Nigeria and South African GDPs put together. That is $700 billion. And kona konoham na ku pakuri zera service sa mashere ni ao klika mai. Muka upevela kuri vafile bukai. Konoham na ku pakuri mashere ni ao va service zen.
Basi ni ako ritualo. Because I would be calling Kamazuka Kamazuka Kamazuka. At least in Abakusiva, income Yama Kampas Avona, Kurikibukai. Kalamu Vana Makaram is finally sent to Vayakuri, Toko over to Yari Ota General Yani. Navata altered the report Yava August 26th, Tokohara. Halaku Ota General, Usari Puzoni and Akamadi to Nidika August 26th. Hansa tuko ni mzirishu msa msikriti wapata wa kukamuli kama kuna tani nikurutu oende ota jeno na kaga kulelezu kuri yaa mbze kuye
wakini kuna nilika labo nela kai ni kai malifasi kuna nilika labo zi waso na kwa alaba vasole butata kikuri na muka abona newe kwa Amerika nilatela nga hulu Congress yabona haba yema before Congress kapaki defense secretary yani aye manga before Congress kwa wakamu vozali puzo newe wa intelligence wakamu vozali puzo miuka abu lila kuli no that is classified information and kwa nafaka ayema foyena kuli no that remains classified
kwa namu wana NDAC kwa nata wana yeo NDF sa haina kuzwa mama newspaper. Haina kuzwa mama newspaper. Nkago ufitanga sara yimi kwele paze valwa kike kumani maskanda la wana. Piku kumani kwele paze valwa kumani kwele paze valwa kumani kwele paze valwa. Hakuwe ni zeo kuru na zeo haluko ni kuzutuishi sa. Anda kila ni kusasa zutuishi. Mungata mama tuma na mibira mazutuishi.
Hakuli NDF ya iswa ninge ministry ya makete. Kamta. Kwa makete kwa ni wakami vuza puzo. Ki kwa alava luri. Ki kwa alava kamu kusi luri. Yeni. Wakami ngwata luri kumwata luri esi kumwata kuyofeza kubata kupunye ni mukeke. Kuli mashele ni masele sizeni.
Yeni.
Chale kwa ni. Kubonala kulikamila wa ya sisole kuna nilita wa zengu. Ziba kaa ipata kazo na ziba kuli ze haringonyutiwi. Kakuli aluko nikubule lakuli lulekile likamani. Kakuli foku mwili lwaniso ziba leka kapalika ziba leka kizali kilikunutu.
Bo nito mo Franzu.
Chia.
Maupola mo general malo na vaila nima na wapunye halivizo.
Yeni.
Veneva mwezi mashara toka China wale mwabona.
Veneva mwezi ingi?
Mashara yana toka China wale.
Siyamayu.
Woja na wabona.
Nieni.
Batamiwa.
Ii. Nebaskatamiwa. Batamiwa.
Haa.
Nebaskatamiwa. Kwa nebaskatamiwa. Kwa nebaskatamiwa. Hafa chena mwa account ya Zambia. Kwa kwa mwana kwenye mwana Zambia yata mwana yana aizwa. Akena maka onti ya Zambia kwa mashayi na mtu alimumi Zambia maikula wa kubi ya mwusu wana bibia kuli bila mashayi na mangata ngata hako tiki ayomu tujwani eni kwa nama ni wajena wa lubao otofita wakuma si samu sevezi asama si samu sevezi maunye mwane kwa mpo hamba na kwa chana nyuse vani wafama kwa ya makande ya pili nyuse toba kuli Pohamba had fired So. Like I said, I'm not sharing, yeah. Oh, it was coming for 5 minutes. Within 5 minutes, they go buy news, you're going to fire. Only four sides, so that's what I'm going to say, I'm going to fire. Now, somebody is like, holy, President Pohamba has retired. General, so. Kwa taika la hafa ya ligi, ikawa mwani sako ya haa, ikawa mtu kusari kuti. Kwa nikuwa na lita mazeza, mwashi sore salo na zee. Mwuri angeni ino mwashi sore mwoto, havu nako fela, mi, wanata mwa na yafa kuli classified information, yee, amkono kujiza mina, kwa nata mwaka saluta mwuri angeni ino.
Why is that?
Ili tabazero viza kuli state owned enterprises.
Wazala.
Ensha.
Tumashwire
wanyana alisashwara kaviri mo.
Tua kaviri mo. Mali nene milite zikale kale kwani. Mutu lefana haluto alava namba yani mwendi ipangile dial. Nenu mpula kuli kimi na kena semukia na maten.
Pausika yevere umakanda wa mnyako.
Mbuti marishari.
Mbuti marishari.
Nenja.
Frank.
Sure.
Mchonzi.
Isoba nu.
Mulisantite.
Mulisantite.
Wabu lotu wawo. Makanda njaye.
Tukwete kuwambe subi.
Subili hilo.
Mulizi subili na kwa namko.
Liva sigizo.
Subili na kwa namko.
Liva tu hili zona.
Liva tu hili zona.
Kono mto yani, kili subi yani, kono... Muko afela kuli vumai mwani vonerana mai wakuli vadara vani vausire mwende kone vene va utisa story ya koshia
vadara vafi
omda na wahagi ni kona mwani vonera kone vene va utisa story ya kona mwani rilatani risiwa o
ne kuli nani zivakuli Vadala vanivava timezi. Somehow he was a protector. Kona kuli. Hakuna ana kona kuvapalela vokoshiva as long as vokoshiva anine vapira. Yone Luizi vakafera aluna. Yes.
Tava petro, esimu vola uli katarizao ya Angola. Already farm when they are almost 1,000 years, what is that Tamiru? Like, it's a bad drama, I will like a mango. Well, when they are now working, this is the better way. When they are also to petrol for cows. This is what I want to be already connecting the Amazon station. I was going to say, yeah. When did they move to our world? Kore mwende hape nitobo na kuli, mwende kesi ya mwende yaani hape, mwende iwa nye msida wa wakati peni pate, mwende kwa wakati kuli kani kwa kumba wenefe ya kwa hato, kwa wongmaswa wa woba ezizo. Nikuli mwende hape ziwa posile mwende na iliku unga mashireni yao. Wita wate apuruba wa ya mpea bote. Kere puzu waka kia kuli, wanava nosi vomo unga. Kone vene wa siwe mata, asikuwa masa sanamko.
Sikuwa makuna ni asi za maisa.
Vamo
lunga ingeva asa inafila.
Kone sikuna ni afa mata.
Ingeva eza fela authorize.
Kuli muketule kwa makuwa mkumone. Iswane nge mtu ya... Vratuan.
Okay, kuswana nge kuli na kina ya za maisa mashirengi.
Ehe.
Kono ya lumele la mashirengi ani kuzwa kivosi nengela. Kisi gine cha vosi nengela.
Kono afo foni saa afo.
En.
Aguli, para seta nge kula mutu alibu nge hako nukubu mela kuzwa. Sa shirengi. Ye kumafani. More than 300 million.
Kono hava bodi hava vrela kuli. Vomulunga ni kuna nifone kufele la mata avona. Mata wana nasa walu meleliku ofita kwa 53 million ya nineva ize authorize. Va board kiwa na veneva nani mata afiteleza kapa afeleleza.
Kuri. Kwa hile ni kapina nezire 24.
Neva isa inilevo na vomu lunga without consulting va board inga yo ya mashire.
Omanari.
Tia.
Anotisa uli kono na unama tuwa wa ikuwa zile mabule ya mokoli wanto wama sore kono. Unama tuwa mkana kia utamero angari kazele za kuri katani. Nitulo zezo na eni kona mozi neze the end of the day. Ukafumani wakuli hewa kuli usiseveli so. Ukafuma so inu matolongo. Awuli kuli mutari me yonaeta wa ekatarize ya fisho otia. Kwa fela wana ni wakire masherezi. Kono wama tuweza safa kibasi. Wena wazifitezi. Wungata ni wongaba na wane. Si ya wana mani bai kutile wa wana wazile fatile wane wongto. Wumani wa. Wama business ya wana. Basi kuwa sana sisi katalizi.
Kiba fiwa?
Kiba fiwa da
hawa. Mabasa wazibisi kuwa.
Oh, vambu eni.
Oh, vani if the rain rains. So much heavily.
Yes. No. The honest person, the only honest person in my group here, yala kutiza sherezi. Tuele, mwagwana chwa yama watu yaza safa. Mwagwana yaza kutiza kore meneva umiwa, wale masiezi yaza kutiza po. Tuele, mwuzime kuri wadari kazeza sometimes zeo. Uwa ni wama izi maritulo zetuna. Ba chenge fa pati ye. At least to know about my witness how I was like when that thing happened. You are here and I saw my kids are here. I saw my kids are here. I saw my kids are here. Kono at least ifani wa enzi mkupotezi. Wewe sara kwa 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 na hakuna protisi ni waka fumani. Na ulike wazo sasisi. Neba ma covering yaani, waka heze kwen cover. Kono kwa hizo sasisi. Kwa tawadifensi, nina aniyo kisisi. Kono hene wabu ya mwosine ngera na iwo tisisa. Mkuu wakulia hei nizeze mkwela mabulezo sinenga kuzivulera tatao
kazivuleriwe because sorry is not civil guys defense is not civil
isu ya mwini masipolisi wana mo kamba mwile mwini na masipolisi wana mo kawafira matopu vani wapa insahari mufani vana ni mwaba chira masipolisi wana mo nyewe masipolisi wana mo kuinezi. Ungata kwento mtu anatomo gasi mao kitu kutu kitu kutu kwa historia. Akitua historia kuma creation ni selava. Uvona baba insahalimu. Kwa mbola kuni hawa ezari tava. Sala ni mata kuza maisha sikore. Nikufa my devices. Akul vasari ma member a program ya nesha izi masore. Kwa sikore sitata kuluka kono mashire ni anawafi wanga. Kwa fuku vira ezakuli unaba ya hii. Wangu wakuli mashire ni anaserezangi. Despite kulikuna ni pati ya lipo volo yaba vereki koro meni musebezi wate niruli kufu alu uvone eni wawatisa kuli akuna mduwa kuli uva uvone kuli yaba so ono uluwana and so on koro ma peacekeeping yaani yaba yaranga sometimes yon ati kama sheri mwana koro avaye wala kawani itata yaani ye ya kuwa ye wama nalisa
Sean.
Na kwa hii menteza muuta hindi mubula kuli ya kwa hii.
Kwa hifi?
Yee ya waka hanja ya.
Haki kwa hii mui vize mui zivahalira. Haki kwa hii. Kima to kwa ni?
Ruvanje.
Eni?
Eni. Eto chijei vaha mbanda kumunzi kapa chijei kapa mwiti wa chikuwa.
Eni kika jei.
Kani mishwere mnye na kumentate ki ila related ne kesi enti te nombe.
Yes. Inga munga famu yani kiena yana ni kontrakti ya kute la liko mvanto ba mitko.
Oh.
Hmm.
Kwa na yoki mkimu sasafi kapa kumna mbieni.
Kumna mbieni yani. Kapa kiena van de Lindenberg yani. Kimi na mibie?
In Lindenberg, wa kwewa.
Hmm.
Kwa hiyo kamatu toke na mate nchwati?
Kamati kufi?
Johan kamati.
Kakuli story ye Haniska yeza. Haniska itali makono ni yivoni faa. Kono Haniska yivala hande kakuli. Nane vani nye misize, nane vona fia za kuli kulatele liko mzezi nzi 400. Seni siyana ni kui latelela.
Sima wana fana nito miwa number one fana kuli yoye wa vile fa ten temporal yoye kere kutola tali kwa mzani.
Kakuli fani vona kuli kuna ni yo Amand Schultz 29. Okay, yo kimu South African. And then Manamibians kie na yo Van der Linden ni Johannes Kamati.
Van der Linden.
Van der Linden.
Kiki F. Van
der Linden.
Mm.
Okay. Na nzivisi vuru na kona kuli. Vapita, moswala fela cholo piru olu potele misika.
Oh.
Luka tozwe la piri onafa onafa.
JSB. Namibia, it's time to dream big with JSB Sports. The Mega Giveaway 2025 is here with a massive 1 million Namibian dollars in total prizes to be won. Here's how to win. With every losing bet on our sports book of 20 Namibian dollars or more, you're automatically entered into the draw. That's right. Even when luck isn't on your side, you still have a chance to win big. Bank your favorite teams, take your best shot, and let your losses turn into an opportunity for glory. Don't miss out. Visit jsbsports.bet. Place your bets and be part of the action. JSB Sports. Bet with the best.
JSB supports responsible gambling and is not for persons under the age of 18.
Eni shangwa kini zuzu ye mashumu ya maveli ni elo vangui. Yes ya lezi kwa hola ya pili ya msihari. Yeni. Miye lubulela kuriki state owned enterprise. Eni shangwa.
Yeni.
Ensha. Mutozi chwani.
Ahande mutozi chwani.
Mutozi. Ensha. Aisi niko kwa mwenye.
Kilo nava. Ensha.
Niko ni piketri. Kwa ndamo ya umulukashi hizeo.
Kele kala hulai.
Sana vina fandi.
Hapa wita hanezi?
Vaiviza kuli ki huria. Ke huria. Huria. Ki.
Ah,
Spanish.
Marwa tenu. Siri mazee mendiga itani rapola. Atrabara ni kufutuma. Usi uwa futuma la.
Mani ni kachenu. Mani ni eva tina kulichwa. Ni eva chwalo. Ni kufutuma la ni eva kwa nubusi u. Sekuzama kufutuma.
Mandisa ilipola.
Na
ato. Watu kulivika ivako. Ni mwurute. Zamuru lukusarile ko.
Uzama ilanzi la etele mina. Yeni, ha? Uzama ilanzi la etele. Nesule kufati sisafela likampani za mbuso ze. Yeni.
Okay. Panti muferede.
Ni kona kuli aki yako wana makwangala ko.
Tuse na achezi manto hao.
Isi mfamu sikaten.
Sambagi wa tuta ko 20 vukayani saazima. Awasara tau kutari baka zani. Unyandi sizaro gintu kimu ndamuna. Tunyandi turu nyandi sizaro kwa li numbu kwa. Pili numbu pili itozo wa mtu wa. Kupaza wa hafani. Unyandi. Mtu suasa tuwe hai mtu.
Kutari negali numbu zate ninge mane kufitari mota.
Ona ani gazi nezo kuti tuswaswa kapo kuti tuswaswa mutu kwa yo zwa gazi kwa kuti neri ngi sare ne neri kusa ne usa ta bifare ona wancha ani zwe kapa kini
neri kusa ta pa neri kupaza uhaluri kwani kona liyo paza uha kwana ne ndwile kupoku ku kwani aliozwa kwa tene kwani batolo bela fa kuli mane ona fa makena kwa lushoko Nina kulu kulivaku kwa kula chwari chwana. Mina.
Kwa kula nisi nito sani, sponji sani.
Mani sponji?
Mani si manazi sponji zanzi nezi meranga. Zanzi zanzi sonenge cucumber.
Mani saliteni.
Saliteni.
Saliteni. Ni zi mani kareko.
Cha?
Saliteni.
Ni mani kiseni.
Ni zi voni kareko.
Teni zi sponji.
Mina likazani za kubula zani mina.
Kona nieza mahanyi na kuli mamane haniko. Mina kona vato ni soteza. Ni aliku ni koteza fea lutaka. Kuni kasheza malu shoko. Ni aliku kuchisela fea mezea vata. Ni kuku kwakula chwale. Teleza kuli lako. Ni lu tuileza zileo.
Rikaza kwa mulao. Chere, anarikaza ni kutifazi, turo feliswa kingi.
Faa kima shawa, batu bata pa kazazi.
Kwa nae puzanga, nini mdazende zikata za ridi mwe, kwa nariko mwanga fama.
Linda, nini mbatata.
Suri ndamina.
Ni mto, ni.
Malene hamu wanari mbatata na hane hupulikuli na nizia ze experience. Nani zutu wanga fela kwa batu, linda.
Tunyambu ita. Tunyambu ita tuwa npali kuhu.
Eni.
Haa.
Nazeo hanizi paki handezeo. Naki linda fela mina linda.
Linda muyozwa kwani.
Kutatane nilota hulu kupota pota. Hulu kona nesema ni handisanga kupota.
Muyozwa kwani. Tua patola la tungavo talibani. Matohomo.
Au. Kubwana faya kibuswe ufe na kilui.
Kima patrolo hae. Asuli kueza hala.
Ipeto yomu mwa ina inga kulwe na lui. Inga pacha lui. Inga vata nilinda mate ni inga pacha.
Namane neva salvu la isi. Ne liku ungafela kukutoza safu. Matoho.
Ne kukamula 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 mateni.
Hava kamuli.
Kuisi yafela mateni.
Kutaba taulo. Wa ina foza zi, lizazi, almost liho la zengata. hawa yo kuzisanga mateni mwani kutalimela chwana. Mm. Kila inifela. Tulovezi tukoshi.
Oh, neivu la hafani.
Eni, ha?
Oh, nikazewe mtombo. Fase mburi chwana wa yonako ya yonepate ili.
Eni, haza mayafasi hembe chwana ya patrola. Mane ya mwenkila maluti.
Kutari mbira mtuwe zama ya mabu nae ya kukena. Waigomo. Kula, nikazewe kwa zeri tautisi. Kwa zeri mbira ya kukena. Nikazani mwuri trofere na fera. Kono wana na wakwa chukule kuri mutari mihomu. Wala kuhinge inga asa atapi mane sunda. Kono wana wana kuri nevalu ino wa mkatata.
Lindafaa nini ya linto. Aluziri kuri nevalu kama nisani. Mane ya patola lafasi hembe chwana ni kumeke. Ni ya meka. Mane ya imeke la po principal. Kupo wapaya kuri hai.
Kuri mchegi sendeme kwa sana wana kwa kuri mkwa. Sivu mbola hewa. Niko kori ze muiza anisa azizo kuri nizona. Kezi ya zadi satie. Ani wao vitalima ni wata, mazivu mbolo zisiwa ni kalori.
Ati isu mazivu mbolo ni. Mina lintamba ni. Ha.
Kazakai kareze.
Mina lintamba ni ya luma mina.
Au.
Ha. Likofu. Esi ntamba ni masi subia zikofu.
Mii zikofu.
Eni.
Kilo na zani zi volari kuhu zani.
Mina zani za luma zani. Ha. Zazemi okay. Kwenye utolo ba masi tungu chwana. Basika mina lintamba ni zani. Halu yo zuhana ni mungu luwa naka. Mungu luwa naka univayafi akuli mane. Luwa ya kwa haifa. Akusani kuli mendikuli. Ani hey. Nobody mo kachenuna.
Ah.
Eni.
Ha. Kuna zao, mana nitamba nite mkwela. Zitroa fero nafa. Nezika atata kwa likuhu chwale zao. Kuna fwa zitroa si zivera na ona. Fawa nona fa kwa likuhu. Kwa hili mozo kwa mula hona. Zee kwa hili mozo talo zwe ferido. Kuna ntona ule. Oh, nika zega ndao na kukula ya kuhu mana kuyumbe rafani.
Saa luma zeo hazvapali ha. Haliku, esize. Ha.
Nungu ichi amu ichi. Amu ichi. Yeni mune kimbata samu. Yeni mto yoro.
Aichiwe.
Minatasinya zani.
Oh.
Tasinya. Kiku sinya luli. Kizweza. Kiza kwa ikare. Na tojara. Mwana liku.
Yeni.
Kizo na. Toge mufitira arai tumera muzere piri mwendi.
Vitumere
nuna.
Shangwe.
En shang.
Musihali wa munde ni manzi wana mande.
Shangwe.
Dona etere kamso.
Bye bye.
Bye.
Evo pita, amusika afeza.
Evo pita sinia lutu afela ignition ya vona.
Nesi mota ya nineli phone.
Neri mota yani?
Kifoni.
Foni kulieze.
Foni, haisika haveiwa hande niona ya alida chwala.
Hava kari za mkato wa utwa. Neri mota yani, neri ignition yani. Zile hauzivi kapapa pita waveire foni, walivezi foni kapapa zile mamota mani, anizivi. Kono yani neri ignition.
Ignition yeze soundi. Wapita, mutahe, kapapa sabuteza.
Halo, tibi fomu.
Ye. Mi kikubatisi sawa, kwa nala kuli kisi tangu. Ye, nisi tangu sana mko. Mi kima state owned enterprises. Cantankulous chaotic. In a cantankulous chaos. Mi hauzi vikuri king seska eza hala. Seska tisa kuri ma state owned enterprises ave profitable. Akuri vungata waona lutu angafela kuri kuti ainzi insolvent. They are unprofitable. Yeah. Try look at Satchwanikuri. Ma state owned enterprise. Kuri ave profitable. I no panga mashiren. Akareko is a mashiren. Kakuri Sliman Silimoki government bail out. Miha kuna muka utofa kuri oh kuna ni turn around strategy. I'll bring a strike on kuna ni turn around strategy. Likwali zene zetanu. Hapa musa utwa. Zee liku kuza zi. Zisi yoye za halanga kisi kama. Kona. Sesi vilaiza hulu. Mi. Uso nina kufatisisa. Kubatani licha ziba kuli litoto loka. Kuli kanti sesi yeza halamari kampani za mvuso. Mama parastate house. Kisi kama. Nize yeza halakili kama niza. Hawa. Na kwelu na. Ito uluma famizi uzueli shumi. Ni Yesu pile. Yesu ya lezi kwa haula. Ya pili. Ya msihali. Mizuzuelu kwa ikawo hanye za yona. Kona kulibuma analisa.
Encha.
Halo.
Halo.
Encha. Taba ya makamba na amuvuso.
Lwa potela misi kama mizuzu nyana kono.
Luka mizuvisa mzule pili.
Kamizuvisa.
Taba ya ndo ya makamba na amuvuso. Kuri king hasa pange. Lokao kapana ya wena profit. Ki problem ya. Ya kama iso ina ni maropo za mangata ya kuri ako nali nzirazora zeile ya kuti zela avuli angeli no
mswale chualo
ensha
To all Eagle FM listeners, do you want to stand a chance to win a voucher of 500 Namibian dollars weekly? Answer this easy question. Please tell us, what are the three colors of the USAVE logo? Please SMS your answer to 081-200-4144 and tune in every Friday between 1:45 and 2 o'clock to find out if you are the lucky winner. The winner will be announced every Friday live on air between 1:45 and 2 o'clock. Participate weekly to improve your chance. We'll save and you save.
Incha.
Wanakuli hakuyobu nolo. Kuli sichava apa kuli watu wautu sise kuli makampanzi au kiavona akuli as long as abai understand the ownership ya mvuso nikuweza understand the ownership ya maparastatus au Mia konari nzira sakata, hapeze veirwe, zipa wangu tiso, zipa wangu tivera, budi angeli no, mama kampani zao, hawa wakama uche ni mamu vuso. Hako ni kupanga profit, wama analisa. Hakuri, faa, si kitese za ikuri, naa mamu vuso faa, vaa siso mamu vuso. Valo kuro hile mina. Valo kuro hile. Hulu baba wada zama sereni kapa baba zama makampanzi apa ngama sereni hakuyobu nolo kubaiza control. Akuyobu noro, kubanakuli ba pange profit. Kaiba kule awaiza understand the ownership wa company yeo kulikiyaka. Haiba nge loser, na ya kana mibia nyo na kikikaze zile mwabu mwabu njevu, kapeka zile mwama mae mwasa asa sina. Kalulo yeo, kona kalulo yetu na, yene soa kula tibisi mwende mwende mwubuso, vaeze imbaki mwende tuto, ya kuru ta masize mtababayara na mibia kamu kana. Kwa maana nikuli mwubuso kiwabu wana, government kiwabu wana, nikota kizabu wana, diamond kizabu wana. Kwa chole tuto yeo kuri vayu tusisi hape. Batu wangu babakuri. Kama niti. Ita uzamuda ngerino. Zezu wa kwa halimu kwa hale. Kwa zima yisa wangu wangu kwa halimu kwa hale. Nkuta hafa sifa. Kafa wangu wangu zikiza mate. Kwa no as long as itama zeo za kuri. Wama vayuri fari pra zetu na fani. Ula ngerino vwa wangu utuwa la kubwana. Udangiri no vo wa wana la maha la wana. Hakoni ya kata kubabale la. Sijala samu uso. Kulisitise profit. Kapa kule mani asa vale kulisike saa shuwa kapi. Kiprobe ya ownership. Kona ntuye rucha. Bo France. Bo France.
Sure.
Mawazota na hini vulela. Hini vulela.
Hini.
Amei kutikuli diamond kini tiamina. Amei kutikuli kini ti. Risi umuye ya la shumana mibia kwa China kiamina. Connection yamina ni mvuso haiyo. Nimi na mbukari yaa kia mvuso. Amuvule kuli kiaka.
Mi amane mvule la kuli kiza mvuso ze. Mia mvule liku likizamina. Kona kuri mkona kuri sinya mumu la tela. So nenge luna mune lulu telwa. Fa pili fana mvona kapakisi kwa na sama visi. Ainzi mo. Kusu tela fasi kwa na fani wa asava. Usava mani. Usava bukuku. En, kuna kuri, nekuna nisavo yali kaza za marapa.
En.
Mikuna mvona kanti, kuna mvona vuriangeli no. Alusika utoa hulu mtu uyazo kwa za mbezi hata milwe za anto. Mwendiki baba inyani.
En.
En, kuri, nelutua baba hulu nebazi bakuri. Nto ya marapa. Kona kulibona hava tofita kwa mvuso. Panga mvuso nge kuli kindu. Ya mshemi. Kona kuli neva aliseveli musevelezo wa mashirenyi. Ukava handa ya kuli mutu ya na nikutwisizo ya ukazi bakuli. Kili kazaluna ze. Mima shirenyi ya kialuna. Kona wakuba nikutwisizo ya kuli kiza mvuso ze. Mota mvuso ye. Awa.
Ah, ki problem.
Ika matamu.
Mwilibutani me ma policy a Botswana. Mwaze kompe kwa ni nazi ma Southern Africa mo. Kwa mwana kuli Botswana, munga tama ma Botswana vaza understand kuli. Ifofoze ma Botswana kisa wana. Dai mwende ma Botswana kia ma Botswana. Di mwata na mwusu na Botswana kisa ma Botswana. Mabuso la mewa ni polisi yeza kuli. Haiza kuli kamuta na kwela fani mwaga imigresi mabuso na fani ya mwaka sani. Kuyota BX first station. Mwela ni mwela obu la chwa na kuli. As long as mwota yeo hasika tawa. Usike wa siyamu tumbu kwa kwa. Kona polisi ya maswana yeo. As long as mwata yu asikatara. Kula kusara malongelo. BX mabuswa na meko shwesa kufikirevi. Kapa wana amai. as long as fast station. Me on a new one, I am on a cocoa. Yeah, I am in the Kuronga. Very moment, Namibia, GRA, high, I got money. The middle of the year, Shrikakuri, as long as the Motor Factory for Authority. Sure?
Hmm.
What's quite no longer? At my Kamamaik's dentine, eh, me, Moso, or Nokor Kumunisa Motio, Sikanema Tangatangata, ownership, ya, sometimes, policy, I'm on the money in the same Kere mwoko una nuzadulamarunga saa ni kanezi sako ni vava wami sevezi wana pa hino nike nikufita ipeto mwana wana mwanamiye kwa wakuli mwane jiana nisa katika dama kolo 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 kwa niko mahae kutufita haka nanti kwa mwana wana uta miwa kutu ulo vengu tapu kati mwata wiki yamani Kastamasa na media. Kini hae pala kwa longa mna midi mwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamwamw
Je, kona kuli wikauhanye za mizuzu ya miveli, ya miveli. Kama swamka nivuza,
Muka huwa malisi mune. Mane nika ye mafani kumina tampa mafela ye kaeza kuri. Hamsika hivu wanakari. Hamsika hivu tuakari. Mali kubamu. Mane mazi wakuri kuna ni muta kuku nika mianya lubaka.
Ye,
nika mianya lubaka.
Hapi mila matakuri ni yovu zamani.
Yen, sha?
Niyo mbana lisa.
Sha?
Hapi mwikawanyo za mzuru ya mika, nili kali kwa pala.
Nili kali chwane.
Yes, oh. Kuna ni mama sole.
Nili kali, nili kali. Nili kali. Nili.
Ok, kwa nakuli, misami zuzu ye kaofe ya mila alu ye.
Ah.
Yeah.
Nyo nakufe lile, nini mtoli safe lana.
Yeni, mutori, mutori suwe nimi na mavane nimi vata, ni malo vafane nimi vata ni musio.
Mwoyo wazi wakai?
Ah, niteni.
Oh.
Yeni, kini titeni?
Sha?
Yeni, luta mavane.
Ingi?
Ya wasiliro.
Ingi ya wasiliro wana?
Ya wasiteni wasiliro.
King, you.
I think of a king, my fool, a king.
What's it all give a man?
Tennis, you are a director of NBC.
Kibos Milo.
What's Milo?
Tennis,
ah,
Kibos,
I was tennis,
Milo. I was quite high. I kiss it,
kissing Milo.
Kissing Milo.
Inga came out to one of my vocoshkapa?
Mind.
I was
quite high, man.
Na wazi kwa hai.
Oh.
Kuti kwa yaza hezi ni?
Sina luta mwani wa babara guli mtu. Basa liyo.
Kaka ikuwa kwa ni babara?
Fanyuzi.
Fanyuzi.
Mwani
wani. Ne. Kapalu yu utwile.
Anisika hayutwa.
Kapalu yu utwile.
Hayutwa?
Amana hayo. Kama wa shwile vaa ni kapa luyo tuile kakuti kipona vava hulu va broadcaster ya na.
Iye ni ha.
Kambani. Kwa na kuli hakuna mava kwa na kushwela vaa ni luna va makande haluzizi vizeo. Mane hakuna.
Iye ni kwa na kuli.
Iye ni. Mwende ni ya musika utuwa fira hande mavizo.
Mwende ni musika utuwa fira hande.
Mwende.
Iye ni. Ni kafuni ngande kamso.
Ah, kona mama vulele langa mina kono kai tinga kapa mafuni apa mafuni.
Save today. Every penny counts. 2.5 kilos champion super maize meal, just 34.99 Nigerian dollars. 2 kilograms sugar cane or white sugar, just 39.99 Nigerian dollars. 750 grams of U-brand mayonnaise, a bargain at 32.99 Nigerian dollars. U-brand peanut butter, just 28.99 Nigerian dollars for 400 grams. 750 millimeters of Wright brand sunflower oil, only 28.99 Namibian dollars. You save your low budget grocery store where good food costs less.
Yen shangles,
kuyeza za moya, kulomo hakuna moya mo. So.
Amane ha, niko na maka natela, kanatela kubata hande.
Maka ufa kuli, hande.
Nika ukwa, naka ukwa hande luli, kuka ukwala.
Mm-hmm.
Nika ukwala, kukwala kuli. Oh, kazi ni yaka ya. Kuti eni, nukwile kuli. Simua ukwa, hamusa ukwala kwanu.
Hmm.
Eni, kuti hamusa ukwala. Mukwale kwanu, bata kuli mukwale luli. Kuli mukwale. Hmm. Kona kuri awa lunautenimo marisimbi lunautenimo marisimbi zetuna marisimbi zeki linsimbi zetuna kuna nsimbi efita nsimbi ye. Musehani.
Lenzela wate nikukula hatu wana mitahari ya teni ya kalaku. Ya kalaku lumamulu mwenge. Nge kajena leta mwa yutu wa toho hai kalaku natahitili. Vu. Kifuezo apizi.
Yeah.
Na mwuma kuzi lele kisakanti ya mwiku taimile kutoku. Natafela mpaa. Kuyo wa mwani zona kizale. Wena so kalaku wana lipono. Oyo wetulukanga. Awa. Yen. Oyo wetulukanga. Kili kasiri. Mi kikuzwa lapili.
Kikuzwa lapili kapa walaiza.
Yen. Limbandeze tunazani peto nizona zivata kupamula. Asa haulo vezi faa nizona zbureo zina zbona kuli mwendi nito ee. Stoku nunga nunga zbureo kuli osapila stongwa nise. Kanti ni pamule wenoto opundo mukamaten.
Yeah.
Otherwise, yeah, everybody is somebody's lunch. That is the life of the forest. Kona kulikuna sutu pindombe tunamlungu, dombe hulezi kwa toho mahatau namulatu, senilimu. Siale sinde, tukatoko panape kamso, mwana kwe sona.
En shangwe, mikuna alima analisasa nilikozo, lutova habe hamo kamso na kwe sona.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye